Zwap.com. Bendung yo kaka winjo, kaka winjo my bad.
Iyawa, iyawa.
Uwo bendung yo kaka winjo my bad.
Iyawa, iyawa.
Baby jo my bad, lelelele. Era ina donjo my bad. Baby jo my bad, lelelele. Era ina donjo my bad. Baby ujabe, uishe, bado ntakuokota.
Najua unanilo, hata mimi nakulomba to. To me you mean a lot, wakikuchokoza nakula moto.
Yote ngumu umesimplify, mapenzi yetu umemagnify. Hata shetani anawikagai, sauti yetu umeamplify. Walisema unitoshelezi, wakajua jinsi unavyo satisfy. Beti kazi yako tu ni ulevi, wamejaribu sana kukukrucify.
Bendung yo kaka winjo my bad.
Iyawa, iyawa.
Uwo bendung yo kaka winjo my bad.
Iyawa, iyawa.
Baby jo my bad, lelelele. Era ina donjo my bad. Baby jo my bad, lelelele. Loving you forever, sita wai kuritaya. I'll be loving you forever, sita wai kuritaya. And I hate on you, si uyo ni nungu. Walai baby I feel you, kwani nini watatu. Kina wanyonga kiwaruru, wanasikia udu. Oh, hata wapige nduru, nimi na wewe mabu. Yote ngumu umesimplify, mapenzi yetu umemagnify. Hata shetani anawikagai, sauti yetu umeamplify. Walisema unitoshelezi, wakajua jinsi unavyo satisfy. Beti kazi yako tu ni ulevi, wamejaribu sana kukukrucify.
Bendung yo kaka winjo my bad.
Iyawa, iyawa.